kubona kuko nsanga uwo nkunda afite uwo yasariye n'uwo yasariye afite uwo yapfiriye bikantera ishaza ugaca n'akagatanya namenye ko gahunda ariko eji wiseya mugitanduka nanjye niruka nkora peya nabyo kugigiza amalava ngo ndatanga keya ubu mfite umutima utanga ushaka niwe mbabarira nanjye singe disi nizi night call ndaramvuga prizi nandika love you bakansubiza thanks niwomera urukundo rwanjye nduha teri umbabarire nanjye singe disi nizi night call ndaramvuga prizi nandika love you bakansubiza thanks niwomera urukundo rwanjye nduha teri nkaruri ndabo wiremeye
Take on your time.